Radio Pulpit, 657 AM.
Ihambe njalo ke I three songs in a row. Daytrick Haden uthi I need your help. Pamgwakhe Sifiso Ncwane ethi msindisi wami wasibusisa no Reverend Elias Ndeda ekanye no Ntokozo Mpambo bethi he loves you. Angithembi ukuthi we thokozele noma usithokozele izintathu njalo zilandelana. Isigaba ke sesibili lesi lishayile elesithathu ihora 21 after 3 o'clock AM 657 DSTV audiobook K 882 sithole na ku Open View channel 607 noma lalele ku your smartphone go Radio Pulpit app. Njaba ke ngishilo ukuthi uma ngibuya ngizobeka inentokazi enhle bazalwane and very humble Ayanda Rakau. Ngibona middle name yakho lapha ubani Mabatho?
Mathabo.
Mathabo.
Yes.
And uyazi nje kusho ukuthi umama no baba bonile ukuthi hayi yazi lengani yethu le. Uyazi nje iyohleli iBubbly. In fact uBubbly nje ngaso sonke isikhathi. And legama lakho liyakulandela. Hore ke Mathabo udula athabile.
I will tell you shortly about it.
Hi aya kunjani?
Ngiyaphila unjani sisibahle?
Ngiyaphila nami.
Thank you so much for having me. Ngibingelela nabamameli emakhaya.
Mhm. Siyabonga kakhulu yazi ukuthi nje thatha isikhathi sakuyeke nje yonke into uthi ngiyobavakashela namhlanje Radio Pulpit.
Sibonga umusa ukuthi sifike nathi la ekhaya.
Yebo. And awuzanga nje uthwele izandla kuphela. Uyazi usiphathele nje okumnandi. Ngikhezi ngisho ngithi mina into engiyithandayo ngama guest wami ukuthi uma befika la abafiki baphethe ukudla ngebana lama container ama ice cream uthola bafaka ukudla ngaphakathi uyazi misivakashile lapha emakhaya bathi ungahambi ngetapawe yami ngeke ibuye ngizokufakela kulesi ngoba sona noma sihambile sinandaba so mina engikwazi ukuthi uma niza la bona nenza show ukuthi nikufaka kahle kulama container wona la a special lawo
yes ama foam plates
so kuhle impela ukuthi sibe nawe before nje sizokhuluma okuningi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe lapha emakhaya bangathanda ukuthi bamazi o Ayanda Rakau ukuthi ngubani so Ayanda ukhulele phi ukhule kanjani
ngiyabingelela emakhaya o Ayanda Mathabo Rakau o Mathabo yigama engiphiwe lona ebukhweni with my mother-in-law.
Okay.
Yes. All right. Ngoba nje kubalekile ukuthi angiphe uMathabo mekachaza ke othe it's because I brought joy and happiness in the family.
Wow.
Hence why I am Mathabo.
Oh, ushade ebasuthwini.
Ushade besuthwini.
Abasuthu vele banikana ngegama.
Kunjalo kufana nasemaXhoseni kunjalo.
Yeah.
Yes. So Ayanda ukhule East Rand Thema Springs. It's where I was born and bred and I also attended my primary school there and then nje ngumntana se East Rand because ekhaya ku Safos Loras kulake khona ngile ngafunda ke I secondary yami and then ngumntana ka mama wokuqala ngilandelwa abathathu emva kwami ngi first born and then I am a wife to my loving husband Otseporiken Rakau and I am a mother to my two beautiful kids obukamoso nobutlali but I'm not just only that I am also a preacher and Diluted Gospel of God. I am a preacher of God. So nje uAyanda umuntu othanda abantu. I believe ukuthi mesithandana sibonisana uthando kuningi esingabenza. Ngisese nale yanto yobuntu. Ngoba mesikhula thina sikhuliswe ngobuntu sesisibahle. So nami ngisayibambe lapha ebuntwini ukuthi kindness it's free and it doesn't cost anything for you to be kind. So ngiyacabanga ukuthi even my purpose it's aligned with me giving people hope and also giving peace and restoration in their lives. So in a nutshell uAyanda Rakau uyeloya.
So mokhula bo ingane njani?
Oh my God, I have always been bubbly.
Yeah.
But now it's so it's an irony because now I'm more like lady like. Ngikhule ngi tomboy, ngikhule ngumntana ogibeli ihlahla, ngikhule nje ngumntwana othanda impilo.
Yeah.
Oh very bubbly, othanda abantu abadala. I remember being ilomntana estrateni bambiza abahlala bamthuma. I was that child. But behind that child I was also a child whereby nginokusho ukuthi ngikhule nje ngisindarela.
Yeah.
And I thank God for that experience of my life because it has shaped me and refined me to be the person that I am namhlanje. Ngikhule ngumntwana okhuthele bengikhuthele and ngikhule ngumntwana ondlule ezintweni before time prematurely, so I experienced life very harshly. Life wasn't kind to me, but it happened and I'm not blaming anyone for it, and I'm so glad that it happened to me. You know, I felt ukuthi uNkulunkulu, he prepared me at a young age to be the person that I am today. So, ayanda umntana okhule before time. Njengoba ngisho ukuthi ngi first born, I was the one who was taking care of my three siblings because my mom had to go to work. Yabona no baba kanjalo. So, ngaba nje I deputy parent, and I believe ukuthi each and every firstborn banakho lokho. Kodwa ke before ngihlala nomama, ngikhuliswa ugogo. Ngumntana kagogo, my grandmother taught me so many things. Even namhlanje I'm still referencing to them. Ukuthi Ntombi Ncinci, she used to call me that. Ntombi Ncinci uzithobe, Ntombi Ncinci ungasihlaza emzini, Ntombi Ncinci unobubele ke wena obuhawuzelisa amakhwapha. You know, she used to say that. So ayanda ukhuliswa ugogo, partially so wakhuliswa umama ke, but ayanda nje ukhuliswa ugogo kakhulu. And ngizihambe zonke ke igaba zempilo njengoba nje sizokhuluma ngayo ke impilo. But overall I have always been a bubbly child, ngithanda abantu and kusesenjalo namhlanje.
Kusesenjalo, bona out lay me futhi kusesenjalo namhlanje ngoba mina nje first time umama ngikubona ngithi mara ubani lo sisi lo yazi probably lona. Yeah, kodwa I'm happy ukuthi today silana sizokhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu and nokuthembeka kwakhe.
Oh, nkosi.
Ngoba nanoma kuba nzima kangakanani empilweni, yena osahlele esithembisweni sakuthi ngeke ngikushiye, ngeke ngikiyeke. Ukuthi nje thina sometimes singabantu uma sibhekana nama challenges, you know, ingqondo seyigcwele yonke indawo ukuthi you know mhlawumbe uNkulunkulu uyangiphanisha, uNkulunkulu akangithandi, uNkulunkulu why mina angangenzi ngifane nabanye abantu, nangu sibani bani uyaphumelela, nangu bani bani kwenzakalana empilweni yakhe. So yilapho uthola ukuthi silahla khona and siluza i-focus ngoba manje you are focusing empilweni yomunye umuntu, you are focusing kuma dreams omunye umuntu, uyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nawe kukhona akuphathise
kona.
And siyakhohlwa ukuthi nanoma sindlula ebunzimeni sishayiwa ngamabonda, sishayisana ngamabonda, ivunguvungu ziba khona, uNkulunkulu is still there. So fast forward, uneminyaka engu 12, nangu uAyanda obubbly, kukhona ubaba ekhaya, kukhona umama ekhaya, so injani impilo ngaleso sikhathi?
Impilo beyinhle kakhulu, mind you, as I have said ukuthi ngikhuliswa ugogo and partially so kwaba umama. So umama wabona isidingo sokuthi angisuse ekhaya laka gogo ngenxa yempatho awafica wayibona, you know, mekeza nje monthly azocheck umntwana, wabona ukuthi no, indlela kungayo akukho right, you know, kufana nokuthi umama mekangekho phambi komntana akhe akufani. So kwaba ukuthi ke seka yangithatha ke umama sengiyohlala naye ekhaya. Mengihlala naye ngihlala nomama nobaba and my sibling ongilandele muva because asemncane ngaleso sikhathi. So at the age of 12, kumnandi ngoba now izinto asisafani. Ukho wabona uma unomama soyakwazi ukuthi mangicela imali yokukhera. Ngalesa sikhathi benginganalutho and besengijwayele ukuthi ngiyesikolweni nginganayo imali yokukhera. So kwaba mnandi kakhulu wena sesibahle, kwaba mnandi. Inkinga iqala la khona ke sengizohlukunyezwa ubaba. Ubaba kuukuthi he is I've known him after ukuthi he's not my biological, but ngikhula ubaba ngoba ungikhulisile, ngazi umama vele ngikhulela phambi kwababa, ngazi kubabami very loving person, yabo, and naleyo bond nje of a father and daughter ibikhona kakhulu. So ngama school holidays kwenzeka ngina 12, at that tender age wena sesibahle ukuthi ubaba waqala wangimolesta, wangifaka umunwe ngaphambili ngentombazana nje ebubbly. Ngisese confused, lokhu kwenzeka umama bekayishefu ma and bekasebenza nangama weekend. Kuyenzeka on school holidays ikolo sivaliwe. Being me, being a child that I am, you know, I mean he's my father. Uyangibiza sisi izangapha ekamereni and ngempela vele ngizafika thi ihlala laphezu kombhede ngihlale ke phezu kombhede ngibuze, you know, innocent baba yindaba, you know, with my personality. Baba yindaba uthini? I remember I think beku around boma 11:30 to 12. Besengiqedile nje amachozo wasendlini sengihleli nje sengigijimela istrati leyo ukuthi ayisodlala amathina nemigusha. Angibizeke, I was wearing my jean skirt and an orange crop top besibiza ukuthi umaveza sibono ngalezo inkathi. Ngihlale phezu kombhede athi hlala la mekahleli imingihlale avule nje yabona amathanga afaka isandla ngithuke kakhulu umzimba uthuke nje. Ngibe nokusaba kodwa manje ngididekile because this is my father, you know, and I don't know what is happening, but nje umzimba uthuke yabo mekafaka isandla akhulule nje paint angifaka umunwe angibuza ukuthi ngizizwa kanjani. Ngithi ngi right yabo, ngi right baba, why wenza kanje? Athi hayi sisi, ngifuna ukukuzwa nje ukuthi unjani. Ngithi ngi right aqhubeleke ke ayiyenze lo mkhuba. Ngithuke, I remember azange ngikhale, azange ngisho lutho, ngathuka nje kakhulu. I didn't even share it with my friends. Ngathuka and he stopped. Bekunesiphazi ekhaya, so kwaba nomuntu ke ozokokoda ke athi bazothenga, kwabo kuphazamiseka kwakhe nami kwaba yichance yami ukuthi ngiphume ke ngingaphandle. Zange ngibuye endlini. It happened once, it happened again. This time when it's happening, iyayenzeka uqala ufaka umunwe and then the penetration followed. And before the penetration followed, kwaba ukuthi uyasoba, kunalento ekuthiwa kuyasoba ngesintu. He put his penis between the thighs. And then kwabe ukuthi ke ngiyacabanga ukuthi it was first ejaculation. And then the second one, it was in me. And I was hurt. Ngiyakhumbula ngisho ukuthi ngiyalimala, ngizwa ubuhlungu. Ngiyalimala, babunyenzani, babunyenzani. I remember everything in the room. I remember the atmosphere. I remember how scared I was for my life. I remember him taking my innocent, him invading me, him, you know, violating me. And that made me... I don't even have the right way to put it. Ngaqoka. Ngaqoka sisi and the underwear inale imbewu yabo baba. Ngaqoka and I walked out. I walked out and remember usuku bekungathi umama kabuyi. You know, I walked out. Mengiphuma ngahlala kwelinye litshe le. Ngihleli la ngalishisa. Ngihleli since ngahlala lapho elitsheni. Ngamlinda umama. Mengimlinda umama. And I could see my mom. She's coming. Ngagijima ngayomphathisa ama-plastic. Now I'm scared. Mengifika endlini. Ngimtshela ukuthi ma, on our way nje angibone. Aya, all right. But because umama, we didn't have that bond.
Yeah.
The bond that I had it with my grandmother. So, So, remember, ngifunda i-article sisibahlaza uNkulunkulu nendlela zakhe. Ngifunda nje i-article siyabasa besibase stuff sama kukhulunywa nge-rape. It's when I got courage reading that article at the age ukuthi mekuyenzeka into ekanje uboyikhuluma.
Yeah.
Then ngibuka umama, ngibuka ubaba, ngichaza ngithi ma, obaba namhlanje ungenze kanjena. My mom, she was shocked. She didn't believe. And I remember to Sipho uyenzile lento.
Ukhuluma phambi kwabo bobabili.
Ngakhuluma phambi kwabo bobabili. Ngathi mama unye ubaba ngikhule nje ngiyomwe. I was fearless. Nje. And even now ngiyacabanga ukuthi ngiloyo muntu, sometimes I will just speak my mind. Ngathi ubaba unyenze kanjena and ngithukile. And my mom, I look at her and she was like, Sipho uyenzile lento. And my dad looked at her. Wabheka phansi wathi hayi ngayenza kanjani ukukhohlakala kunjalo emntaneni ungithatha kanjani lo mntana kunamanga ukhuluma amanga. And my mom, she looked at me and I cried. And I cried ngathi mama ukwenzile lokho bengike ngize ngiqamba amanga. My mom was confused because now ilo mntwana azenaye emshadweni and yile ndoda ayithandayo emshadile. You know, and wabizwa one of the elders wasenkonzweni kwathiwa sicela ukuthi le ndaba ikhulunywe isimo sinje. I remember her saying angazi noma yiqiniso na.
Kusho bani?
Uma.
Okay.
Kodwa uAyanda uthi kusokuso somcela nikhulume nalo baba wala endlini njengoba nikhonza nani imbonisa ukuthi manyala manila wawayenzayo, and it was concluded. Kwaphela nje ngalolu suku, and my mom, she called me as she was like, "Sissy, never, never, never again talk about this thing. It is a disgrace to the family. No one should know about it. If ufuna ukuprotecta ikhaya la endlini, even if you tell it, you know, umuntu omdala mika kuvalele khoneni manipulator and abeka isimo okuso indlela esimbi ngayingcole ngayo, you don't even have to tell any of your friends. You should promise me." And I remember I said, "Yeah, ma, ngeke ngize ngitshele umuntu, because if you tell these people, they will laugh at you. They will see you like you will be nothing, you know, and they will use that against you." And those words, they were instilled in me, and they stayed in me. And yazi kwaba ngathi nothing has happened. No resentment towards my father, nothing. Fast forward, after 18 to 19 years, sengishadile sesibahle, nginomntwana, my firstborn, impilo iright. With my husband now, these things, they are coming back. Ngathi kenzeke izolo, when we have to be intimate. And now I'm scared. I'm making excuse after excuse. Mind you, when I was 12, it was instilled in me, so you should never tell anyone. And looking the bond that my husband have with my father, bayazwana nje. Ngibone kahle ukuthi ukuyikhuluma kwami lento, ngiyobe ngihlakaze wonke umndeni. Mind you now, there are more siblings. Kunabantwana basekhaya. That I have to protect.
To protect, yes.
Kodwa ekugcineni sesisibahle ngathi, "What about me, Lord?" Ngokwazi nokuqonda izwi lenkosi ukuthi ezinye izinto, you know, uNkulunkulu akazivumeli. And then for me to be rooted and understanding the ways of God, you know, it made me to overcome the situation way even further, because ngaba nalento yokuthi if I speak about this and I tell my husband how I felt, because we were at the edge of divorcing. We went for a year without being intimate with each other. Abuza. And, you know, we are so, our sex drive is high. And he's like, "What's wrong with you? You just changed overnight. What is it happening? Are you having an affair? What is it?" Mega kalang bamba ivele ibuye, just like when I was 12 years. Ivele ibuye lento. And I told him, remember, mengizomtshela. He cried. It crushed him more than it did to me. It, you know, most of me, they are not emotional being.
Yeah.
And they don't even know how to express themselves. But my husband, that day I saw him, he was like a child. He cried so much. And he was like, "How come you are so loving towards your dad? How come you are this person, the pillar? But not only to your dad, but to your family as well. Because two people, they were against you, your mom and your dad. But you, I don't understand. No resentment or whatsoever." And then it's when I understood ukuthi mugcinekile edwaleni. Izinto azenzeki nje mongahlala ngakuNkulunkulu. Because at some point ngahlala nayo mangamtshela ukuthi this is the situation. And even today, my mom, she can't even look at me in my eye and say, "Nana, I'm sorry. I should have done you wrong." So, ufika lento yokuthi, "What about me? What about me?" Kumnandi ukuhlala kuNkulunkulu ke sisibahle, because uthi, "What about me?" Uhleli edwaleni. Then you becoming, you know, you experience the comfort. You experience the peace that transcends all human understanding. You experience uthando. You experience ukuthi induku yakho iyangithuthuzela. You know, and then I stood ngahlala kuNkulunkulu ukuthi, "Baba, ngicela ungisize ngindlule in this season engibhekene nayo." You know, as much as nga attend ama counseling, but the thing with counseling, you must be willing.
Yeah.
You must be willing to heal. And healing, it's a process.
Yeah.
Process that doesn't happen overnight. So for me, the difference for me to forgive easily, I was willing to let go and close the chapter. Because I have realized, Uguti, it is not worth it to carry this burden to me. All those who are troubled, they should cast their burdens unto me. You know, when enkonzweni kukhulunywa wona lawo magama, I was that person ozohlala ngizwe ukuthi inkliziyo yami iyasinda. Ngiyasindwa, ngisindwa umthwalo engingasiwona owami, umthwalo engithweswe wona. Ngoba kwathiwa mina thula ihlazo lento. So I'm carrying this secret in me when sisibahle, a secret to protect everyone but myself. But now it is tormenting me, it is eating me. And then I was like, where should I cast this? And I remember ukuthi kukhona umthwali wezono zonke, kukhona umthuthuzeli wezinto zonke. And then it's whereby, after counseling, accepting ukuthi I need to go through the process of healing. Ngayahamba, counseling, it helped me with my emotions. But in spirit, still, I needed God to intervene for me. Yeah. I needed the Holy Spirit to enable healing. Because Holy Spirit did that for me.
Yeah.
He enabled me to forgive wholeheartedly without even looking back and say, Nyamthando baba. Hence today I'm sitting here with you giving a testimony. Because it is possible.
Yeah.
It is possible through professionals, I'm a psychiatrist and psychologist. It is also possible.
Yeah.
With God and the Holy Spirit, because He enables you ukuthi avale that chapter completely.
Yeah.
So God did that for me. And namhlanje I'm sitting here sharing this ngiyajabula ngoba God, He is so able. And you know, I used to say, Jehovah, why do I have to go through this? Why me? You are not the only one who went through. And possibly you're not going to be the last one. But umehluko ukuthi wena la ukhona uthole bani. Ngoba mina kwathi mekhona yena, hence why ngini khona namhlanje ukuthi ngifike ngizoshare. Ngoba ngiphethe uNkulunkulu okwaziyo ukuthi ayenze indlela yokuthi hamba uyoba yisibonelo. So okwami ukulimala namhlanje I'm standing here kupholisa abaningi. Because I remember one of the platforms ngang share about this, and it has also impacted many people. I got my DMs. Sisibahle kuma social media platforms. I got DMs, and it's something that I'm doing daily. If you can see my social, it's flooding. I'm calling them. It is possible. So it was another form of ministry. So ngayeke ukuthi Jehovah, why me? But ngathi baba ngiyabonga. Ngoba ngiphola nginawe, ngiphola wena bowazi ukuthi ngizopholisa abanye abaningi.
Yes. And njoba usho ukuthi i-ministry, because bakhona abaningi okuwukuthi umuntu ukhula nayo lento i-secret, and akazi ukuthi akhulume nobani, and omunye uyasaba ngoba uyazi ukuthi bazomjudge.
Yeah.
So uma ekhuluma nomuntu okuwukuthi uya relate nento akhuluma nayo, kuba lula. You know ukuthi kwenzakaleni.
Yes.
And you know ukuthi family ngezinye izikhathi bayithatha kanjani lento. As you said ukuthi umama uthe bona awuyo ikhuluma lento into yomndeni.
Yes.
And then akhohle ukuthi umntwana ukhula aphethe lento. Iyasinda phela lento.
Isinda kakhulu.
Iyasinda. I think it goes back to motivation ebesiyithola earlier ngomfundisi uMasango ukuthi you know isikhathi nesingi ulimazwa i act.
Yeah.
Ukuthi ubani okwenze lento.
Yes.
Phela wena that man, he was supposed to protect you.
Me.
That man, he was supposed to, you know, abonise uthando. Kodwa wena ubone I opposite.
Yes.
So ulinyazwe yiyo kakhulu ukuthi mara why?
Yes.
Why me?
Yes.
Umama ukhona, so why me?
Yeah. It is an act, an expectation.
Yeah.
Because as people, we've got expectations. And remember, especially when you are a child, your child expects you to love them.
Yes.
Your child expects you to protect them. And that's how it should be. Even the role of the man or the head of the house is to protect.
Yes.
You know, those are the principles of God. But with me, I was violated. But my mom. But my mom.
Yeah.
It goes back to what you just said, Uguti, the act.
Yes.
The support was not there. Remember now, Menkula, it gave me so much comfort. Uguti, he's not my dad. But Gube Kona, other people that they said, my dad, biological dad, did this to me in one of our DMs. What he, as much as you said it, that's not your dad. At least mina kuna lay shift goods. You know, kuna banda bati. My biological did this to me.
Yeah.
But for me, ngishayo mama ukuthi bekangizala. Now that I am a mother myself, now that I've got kids myself, I would never, never allow any man to do that. I will be forever run with my kids and protect my kids. Mm-hmm. So ega mama yang shaya kakulu uglula the rape. The act yaka mama ukuthi she chose the husband more than me. So loko kwangilimaza kakhulu ungidlula ukuthi ubaba yena ukwenzile but angazibuza ukuthi umama onjani ungakwazi ukuvikela umntana ke at that tender age. What if this act it has continued? Fortunately with me it has stopped. Yeah, stop. But remember, being a safani because I would make sure with each and every holidays because I was conscious with this might happen again.
Yeah.
And no one will took a stand for me.
Mm.
So I escape ukuthi ngihambe ngeka gogo for my holidays and my final escape was for me to go to school. I couldn't wait to complete the matric and go and leave that house. Even today, that was it. I've never went because ngithemi ngiphuma ngiphumise ngishada. I've never went back home. So mine ekhaya ukuhlala fully ngagcina ngena 18 years when I left to go to varsity.
So kodwa uNkulunkulu simkhonzayo ngempela uNkulunkulu wapholisayo amanxeba. Today upholile
completely.
Yeah. So uNguJehova Rafa.
Yes, he is.
God our healer.
He is.
Isikhathi sithini manje 15:48. Usisi Ayanda ngizomdedela ngo 10:04. So uma unemibuzo noma kukhona uthanda ukuxoxa naye ngicela ukuthi ngikunikeze leli thuba 012-334-1322 noma ungashaya ku 012-333-8699. Yabana nje ubukhuluma kanje, I know ukuthi ukhona omunye or abanye
bani
okuwukuthi usivulile lesilonda. And then uthi but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kusho ukuthi usuku lolu obekumele lento ibuye futhi and then adile nayo because sometimes nokuthi izinto sicindezele.
Yes.
And then thinking ukuthi you know I'm healed, I'm okay, mona bantu you will smile, you know wenze zonke lezi zinto kodwa uma uwedwa lento iyabuya futhi kuwe because awudilanga nayo kahle.
Yes.
I'm happy ukuthi when uye wathatha a step wabona waya ku therapy and I'm happy nanokuthi uye wahlangana nomlingani.
Yeah.
Oko ukuthi uye wakunikeza le support.
Yeah.
Ongazange uyithole ekhaya.
Yes.
So that man
and to speak of that when sisi Batle, it's very important through the process of healing to have support.
Yes. Yeah.
Abanguthi abantu abaningi abapholi ngoba abatholi support.
Support. Yeah.
Instead bathola judgment.
Yeah.
Yeah, rather than support. So support ikumiyeni wami iyele yang siza. Yang nigeza itemba elisha.
Yeah.
And coming from a man.
Yeah.
Remember I was violated by a man. And when he gave me that, wang nigeza logo loko closure and comfort ukuthi, you know, I can still love men. I can still love my dad as much as ngimthanda naye, because one man wavala wa rectify mistake yawo wonke amadoda. So my husband, he played that role in me ukuthi uzokhona ukuphola, because mina I am that different man ozokusupporta ozoba there up until uphole. And the process of, maybe we should speak about the process of healing. Sisibahle, it's not easy.
Yeah.
You know, njengoba ngishile ekuqaleni ukuthi for you to heal, you need to deal with the core problem. And you need to uproot it. And you need to identify it. How do you identify ukuthi ngidinga ukuphola? Umuntu ongapholanga uba bitter. Umuntu ongapholanga uya reflector. Umuntu ongapholanga ufuna into ezompholisa. Kunezinto ke abantu that they always find it easy to run to. Kufana njengazo ke idangamizwa or ukudla or, you know, you mention them. Abanye ke kuba futhi ukuthi ngcono ngoba sengiviolatiwe my virginity, it's not there. Akungcono ngisala ngiba nolala nawo wonke umuntu. You know, so ukuphola kubalulekile, kula khona ubona khona iy'mpawu zokuthi angikakapholi mengizoba lo muntu o harsh to others. Kunesisho ke in English esithi hurt people hurt people. So umuntu ongapholanga uya reflector, because now inxeba leli ufuna ukulibona liphola lipholiswa omunye umuntu, but no, ngeke lize liphole, because you're not dealing with the core issue. You're not dealing with the real problem, whereby when you are dealing with the real problem, you are no longer seeing yourself as a victim, but now you see yourself as a survivor. A survivor yile yokuthi ngiyile empini nganqoba. Yabona, so you need to look at the situation. You need to look at it and deal with it. Ukuthi, is it really worth it? I remember asking myself that. Ukuthi, is it really worth it for me? Ukuthwala lo mthwalo ongaka. Enguthwalela umuntu. You know, really, really, really. Iyangisinda lento. Iyangishintsha lento. Ingenza umuntu engasiwuye. Because each and every time when they talk about abuse and rape, you know, it will just hype my spirit. And then ngizokwathi, I remember ngikhuluma amagama. You know, amadoda ayafana wonke. You know, because now I was bitter with this one man. Now bese ngigeneralize ngibona amadoda with one lens. You know, and the lens whereby ngikhoswe yilo muntu oyi one, but my husband rectified that. So ekupholeni, you need to look at the situation, deal with the situation, find and seek help. Speak with one person who can be your confidant, who can hear you out. Ukhuluma wena sisibahle kubaleke kakhulu. You know, mokhuluma kuye kuphola, mokhuluma uthola different ideas, uthola different views, and then ubona ukuthi, you know, it's not bad as I thought it is. Kodwa mophete is secret. Secret, it's heavy, because now kula khona uba more depressed. Kula khona uSathane naye sekafika agcwalisa inhliziyo yakho ukuthi, you know, they took that away from you. Why ungavele nje ube yintelala namadoda wonke? Oh, why ungavele nje ube umuntu ophuzayo, you know, to numb the pain? And mind you, numbing the pain, it's temporal, but dealing with the core, it's permanent. You know, because you will numb the pain with whatever, but at the end of the day, the situation is still there and it's still looking at you. So ukuphola nokuthola usizo olufanele nokukhuluma nabantu abafanele kuyawusiza umoya wakho ukuthi uphole.
0123341322 ngizoyithatha incingo, ngicela ukuthi ngiqale ngala. 0123341322 ungathumela ne WhatsApp ku 0826572729 0826572729, inamba ye SMS 37871.
You're at 657 AM, radio carrying 24 hours a day.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 0674297564, or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp message? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp text or voice note to 064-530-6805. That's 064-530-6805. Our I Am Youth Counseling team is ready to connect with you today.
Words of truth and value. You'll find it on 657 AM. It's 657 AM, the sounds of your life.
Sijula ngezwi kuzokuyoshaya o 5 o'clock kwamanje isikhathi sithi 4 before 4 o'clock ngino sis Ayanda Ragau ebeshera ke a testimony. Ngubunzi manje andlula kubo 0123341322. Okay, saka hambile ngala uzobuya futhi 0123341322. Okay, nango buyile sawubona dumela semoyeni.
Eh, sawubona bahle again.
Yebo baphila kazi.
Ngibulisa kudadewethu lento Ayanda.
Ngiyabulisa bavila kazi.
Ngiyabulisa kakhulu ntosazana. Ngithi lo nkulunkulu simkhonzayo muhle.
Mhm.
Ubongela udadewethu ngokuqina. Wadlulisela konke kuNkulunkulu.
Mhm.
Azange alalele uSathane ekhuluma nathi orathi acabanga ngathi considering killing yourself.
Mhm.
Waqina. Azange afune ni revenge.
Yeah.
Walalela izwi wakhetha iforgiveness.
Mhm.
Wakhetha ukuba victorious and heal other women namhlanje.
Amen.
Namhlanje uyithemba kumphakathi ohlangana nalezi zinto.
Yeah.
Ngoba iphelela ngakuyisaqhubeka lento.
Mhm.
Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise dadwethu Ayanda uqine. To God be the glory.
Amen. Amen. Siyabonga baphila kasi.
Thank you.
Wow. Umfundisi uMondli Dlamini lapha ku Facebook ya ungathumela ne message yakho noma umbuzo wakho epageini lika Bahle Nhlapo ku Facebook uthi painful story by Ayanda, but we thank God for the courage he has given her to rise above the awful experience. Uthi ke since the relationship with her father is restored, how does the father feels about Ayanda sharing his testimony publicly? Okay, sizobuya siphendula. Ngicela ukuthi siye la futhi elayinini. Sawubona dumelo semoyeni. Sawubona. Sawubona. Siyaphila njani baba? Siyaphila, wena unjani?
Hayi, siphile kamandla man.
Ewe tata.
Oh. Testimony ishisa kangaka isivule amehlo. Kakhulu ba ezinto zisaqhubeka. Mkhaya wangu isiphezulu kumkhaya lo amandla wakhe makhulu kakhulu inkulu into opportunity ba ufuvule amehlo siyacela ukuthi ngani sizihlale sivulekile njengamanje siyabonga uNkulunkulu abusise
siyabulela tata ukuphi nendawo useforce
Mrs. Spring.
Wana.
Ubani sikhuluma naye?
Ubaba Rakau.
Ubaba Rakau. Hayi, uyazi wena ngiwisha ngoba uLias bengizokunikeza nje a big hug ngalokho kwenzile. Ungakhuluma nathi.
Mina ngifuna ukukhuthaza umfazi wami ukuthi achubeke ngento ayenzayo. And I know, you know what she's been through and you know ine number one support ngale journey ayithathayo overcalling. So yeah, you know, through, I mean, I've seen her njengoba ngikasho on a daily basis, you know, she's counseling people, she's healing people, you know. So ngithi achubeke and yeah, apholise abantu inhliziyo.
Yes. Mm-hmm. If I may ask, when a first time uyizwa lento, uye waphatheka kanjani?
Njengoba watch, I mean, ngikhonde kakhulu baba ke yangiphumela inhliziyo, you know, ukuthi umuntu ayenze so, and you know. Yeah, so young Pulaga called him. It took me time now with him to Tolela because, yeah, now I'm Tolela, so Nami Nakonom Tolela, but yeah, it became stronger cool.
You
know, we didn't want that to happen to anyone, you know. But yeah, the sun rolled.
Yebo. Yo, yazi sidinga abobaba bafana nani. Abobaba okuwukuthi always bazo supporta. So uyibambe kanjalo baba Ragao. Bless you. Wow. 0123341322. Okay, ithi ngiye la kuma WhatsApp messages. Usisithili Monkwe uthi sis Ayanda Ragao, I wish I could give the 12-year-old Ayanda a hug. Kodwa God embraced her and we are now witnessing the power of forgiveness through the queen you have become. May others heal from your story. Pen down your story if you haven't. It is important to document our stories. Uthi stay blessed, my queen, and uthi nje hugs.
Hugs to you, sis. Sis Didi, thank you so much.
Enye la i WhatsApp ithi bahle ngibonga ukuthi upholile usisi uJehova umthwalile izwi liyaphila. Okay, Matthew 11 verse 28. Uma siphosela imthwalo yethu, iyasithwalela. Sibonga abe naye. Oh, God bless you. Umam Rose Mahlangu, ungale eMamelodi, uthi amen and amen. Oh, uthi sibonga isibindi abe naso. Okay, siyabonga kakhulu kumam Rose Mahlangu eMamelodi. Ubabu Mukou uthi, I just want to appreciate Ntate Ragao for the support he gave to his wife. He is an amazing man. May you stay blessed, my dear brother. Hey, Ntate Ragao. Mm-hmm. Yeah. Okay. Ngicela sibuyele kuleka mfundisi uMondli Dlamini ukuthi I don't know. Uyazi ukuthi mhlambe iyakhulunywa le ndaba.
Oh yes, because as we're speaking, I've been, you know, there was one before this interview, there was another one, you know, whereby the heading was like, I was raped by my dad. And I was posting it to WhatsApp, yami, social media and all of that, and my siblings, you know, so it's no longer about protecting
him,
he's the perpetrator, you know, but also to speak and for me to forgive him. He also understands that he needs to forgive himself,
more
than anything else, because the man, and even now my dad, he's such a loving, you know, husband. He's a loving father to my siblings, you know. Laba bangilandele muva kunentombazana phakathi and unenye bond, you know, with my sister. So he knows about it. But ngiyacabanga being typical parents kusenzima ukuthi babuze. But with me, I spoke about it and I told him, I have forgave you for your acts.
Yena wake waxolisa ku.
He has never, and I'm not expecting it. I'm not expecting it, and ngiyacabanga that's why nginje, because forgiveness, it was for me, not for him.
More
than anything else, forgiveness was for me. Hence I'm saying he also need to forgive himself.
And
the day he has forgave himself, he will have a courage to come and say, I am sorry. Then you will know what he has healed. So clearly he hasn't healed himself with his act.
And ngiyacabanga ukuthi uma ezothi uyaxolisa kusho ukuthi uzobe evuma iphutha. Yes.
Yes.
Ay. kodwa sizofika isikhathi.
Sizofika
isikhathi. Okay, ngicela silalele la i voice note ka mama.
Ngiyabingelela sisibahle egameni lika Jesu. Nami ngomunye umama ukhe warejwa. Arejwa kusese intomozana. Ebusuku ngibe emsebenzini, mangifike ekhaya ngibatshela lo muntu bekazivala ubuso ngikhupha head. Mangifike ekhaya ngibatshela ahamba bayombheka bambuza waphika. Watshela ama comrade wathi mina ngimrapile bagcwala ekhaya. Azange sikhone ukumbophisa. Bathi mangahamba ngiyombophisa bazoshisa umuzi wasekhaya neveni yasekhaya. Sibahle kwakhosa ukuthi ngivikele umuzi wasekhaya ngomzimba wami, ngaba pregnant umntwana wentombazane. Ngavikele umuzi wasekhaya ngomzimba wami. Okubuhlungu buhlungu ngabuzwa umamami azange ngisupport. Umama wami bekangithethisa njalo athi ngivumele isitha sami ukuthi singirape, azange ngithole isupport kumzali wami. But sibahle ngibonga uNkulunkulu, ngibonga insindiso, kusindiswa kwami ngasizakala ekusindisweni nokumamela iradio pulpit. Ukuthethelela, ngicale ukuthethelela ngokumamela iradio pulpit ngasizakala. Athethelela isitha sami kwabe ukusizakala kwami. Noma umntwana ami masengimtshela kube nzima kuye, but ngibonga uNkulunkulu ukuthi sisizakele manje. Ngithethelele, ngiyakwazi ukukhuluma nangayo manje. Lobuhlungu buphelile ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu we deliverance. Ngiyambonga uNkulunkulu empilweni yami. Ngumamsimelane. Amen.
Amen. Amen. Mamsimelane, siyabonga ukuthi nawe ube nayo leyo courage ukuthi ushare, ngoba hey, you know, ngezinye ikhathi yazi nginokuhlala ayanda ne.
Yeah.
Ngiyibuze ngithi mara umuntu owenza isenzo esifana nalesi kuqala kuphi? And ucabangani? And uyamcabangela yini lo muntu lo? Especially usese innocent. You were only 12 years. So awazi lutho. You are just a bubbly kid, you know. Okay, it is okay, uhambile bekunomunye la bekathi uyangena. Okay, Evangelist Mabakang Ndaba wakonkejani uthi ya ungoJehova Rafa is our healer indeed. Yebo kunjalo.
Yebo kunjalo.
Mhm.
Yeah, sesisiphahle ngiyacabanga ukuthi you know bona labantu abayenza lezinto badinga usizo.
Yeah.
Badinga usizo nabo badinga ukuthi baphole. And ubu selfish, we cannot justify it any further. Ubu selfish, ukukhohlakala, and nje nabo badinga ukuthi bapholiswe khona la balimele khona.
Yeah.
Because clearly umuntu onothando, umuntu ophilile, you know kahle ekhanda wouldn't do such an act. So they also need to heal.
Yes.
You know, yes.
Asithatha umunye. Sawubona, Dumela. Sawubona.
Hello, Radio Pulpit.
Hello, mama. Sicela usishale radio ukuze sikuzwe. Okay. Yeah. Siyakuzwa manje. Ungaqhubeka mas. Ubani sikhuluma naye kuphi?
Mpombi, se-Orange Farm. Mina, nami niyomunye odlule kulezo zinto, mama. Like mina nga rape mina 2 years. After two years ku rape ngaphinde ngazo rape amasengi na 5 years ngu South Asia ngase ngafail. Then isikhathi sahamba ngakhula kwenze ukuthi ustepfather sam nomama mami bebengihlukumeza kakhulu, ngafuna my biological father. Mangifika kuye naye uma ngimthola naye wangirape for 3 years. So angakapholi because izini family yangizonda, kubo mama bangifuna bonke. They gang against me, I'm rejected, I'm staying alone, but I trust God and ngibelieva kakhulu uKristu uyongisizayo. Though ku difficulty, I still need abantu engakhuluma nabo because akekho umuntu ongizwayo. So like mama ngiyabonga testimony yakhe, but ikubuhlungu mama, if I can explain to you ukuthi mabeng rape wa 2 years abantu aba rape abantu abantwana abana 2 years they damage your brain bekungathi bobo ngikhanda ma so into yokufunga mama mina ngizalayo yena lo fanele angiprotect uyonginikeza ezitheni futhi uhleka ngamuye ongenza into ezimhlungu west namanje uyangizonda akangifuni akangincedi nanikusuyeza uthothe yonke ifenisha wahamba waya kumntana kithi lasibhoni ngihlala ngiyi-one ushiye nendlu eyiholo engenaniks mama ngicela ningikhulu ekise ngiyabonga
Oh, uneminyaka emingaki khona manje?
I'm 45 years.
Oh, kodwa yho.
Anginamntwana, angikashadi. I was trying ukuthi ngiphile life e-right. Ngimuntu okhonzayo, ngiyamthemba uNkulunkulu, but into engidlula kuzo zimhlungu. Angikhoni ukuqola, iyabuya le nto uma ngihleli ninot, especially lena ya 2 years. Ibuhlungu kakhulu. Ngiyabonga
mama. Mama, usisi Ayanda uzoshiya inamba yakhe before azophuma lana ne?
Yebo.
Ngicela ukuthi ukhulume naye. Ngiyacabanga ukuthi ikhona indlela okuwukuthi angakwazi ukusiza ngayo. Ngoba ukukhuluma nje into ebalulekile
kakhulu. Mani makukhuluma.
Hey, okay, kodwa ke mhlambe uphelelwe i-airtime. Kodwa uzoyishiya ngithi number yakho. Uzoyishiya number. Uyabona lento i-pain okuwukuthi cabanga una 45 years. But lento ukhuluma ngayo ngathi into yenza ke izolo.
Yeah, sisisibahle ngithanda ukusho ukuthi kunento engiyithanda ukusho ukuthi time doesn't heal wounds.
Yeah.
It just put them on the subconscious and they will resurface as you grow older. So the fact yokuthi iyavuka manje angathi it's yesterday. Mega khala umama athi engizosobhlungu kakhulu when I was 2 years.
2 years.
The way it trauma eye rape ibhlungu ikhohlakele nangakhona. Ngisho noma umuntu one problem eye memory but with the rape. You don't forget. I rape kuba ngathi iyenzeka manje. As I'm sitting here nami ngiba nawo my flashback whereby I remember even the underwear, I remember the bedding, you know, leso sithombe yinto engasuki.
You even remember ukuthi bowugqoke uchazile ukuthi bowugqoke
Skirt sejean and the orange crop top.
Yeah.
You know, you don't forget it. I remember the underwear. I remember what he was wearing as well. So, into ebuhlungu kakhulu. Njengoba athi umama in terms of subhlungu ukuthi azange athole support from umama. Singabo mama. Nathi sidinga ukuphola because we are enablers.
Yeah.
You know, we are enablers. Isizwe mekungaphola umama isizwe siyobe sipholile sonke. Because kunabo mama whereby njengoba umuzo khona oqeda ukusho ukuthi yena unikezele ngendlu bekumele protect indlu yakubo. You know, what Rachel yiloyo muntu loyo mama akazange ambelieve and naye ukhala ngomama. So singabo mama abahleli esenza kanjani. As I'm speaking to you, there are abo mama enkonzweni abo mama mfundisi that they are protecting the perpetrators. Bazi kahle ukuthi lezi zinto zenzeka but nje umbona kumama ogqoka isembatho but at the same time izenzo zakhe azikhulumi nalento ayenzayo. Umama, you should ask yourself ukuthi mo umama onjani because as a woman simele sibe abo mama sokuthi siyapholisana singabo mama balungisana if umuntu wesifazane angakwazi ukuphola yena qala ngoba siyabhidliza sisibahle yithi esinikeza that esi enable ayo amanye ama situation iso sisukhala kabuhlungu kanjani imagine it's not even tender umuntu ona to a toddler 2 years usaqoka ipampas akazi kwalutho usaqala nokucathuza but she is remembering and she said I was also raped when I was 5 years and also I was raped by another person and I was also raped by umama ubabami because
biological
by fodical e biological father umama kulento ukuphi
sure Ey. Sis Ayanda isikhathi sona esingasavumi. Amagama akho okugcina sisazophuma ongathini nje kuwo. Hey, ngoba kukhalwa ngabomama. And into mangazayo umama sazi kuwumuntu omnene. Umama sazi kuwumuntu okhamfathayo. Umama umuntu onothando.
Yes.
So uma kuzokhulunywa ngomama kukhalwe ngomama ngalendlela. Angisazi impela.
Kuyadabukisa kakhulu.
Kuyadabukisa kakhulu.
Ku futhi nje kuba siba namahloni. You know mozwa izimo ezinje including my situation. Yokuthi abomama bakwazi ukuvikele you know abantwana babo onje abakwazi ukuvikela mo umama iba ne courage yokumelana neqiniso
yeah
iba ne courage yokuxhumana nabanye abomama nyacabanga ukuthi even oppression nje yokuthi some other women bakhula in environment whereby they don't have a say but inkathi seyintshintshile manje masibe nabomama abakwazi ukuthi similane neqiniso ende nje uromi ku wrong makube u wrong kulabo abangapholanga ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu makaniphe ukuthula the peace that transcends all human understanding and that peace it's the peace of God uNkulunkulu akafuna ukukubona ukuyilisimo ukuthi uNkulunkulu akafuna ukukubona ukulobuhlungu obukuku uNkulunkulu unguNkulunkulu obunene unguNkulunkulu onothando if awumazi uNkulunkulu xhumana naye uzitholele uNkulunkulu uNkulunkulu oshintsha isimo la khona kunganathemba alethe ithemba la khona kunganakuthula alethe ukuthula yinto mina ngiyenzele yona empilweni yami and I say to you he is the same God that he can still give you that peace that transcend all human understanding kunevese ngilithanda kakhulu lokuthi the joy of the Lord is my strength
yes
so nginshiya ngala womagama ukuthi the joy of the Lord let it be your strength because mo kuye ukunikeza ukuthula ukunikeza ithemba uyakhonisa ngoba honestly speaking with your own ability you won't be able to heal you won't be able to have that peace you won't be able to be the person that God has called you to be God doesn't want to see you in pain
yes sisi thank you so much ukuthi uhlale nathi bakuthola kuphi mhlamba bathanda ukukhuluma nawe uma ungekho la emoyeni
Okay, kuma social media ngine Instagram ngu Aya Rakau and then ku Facebook ngu Ayanda Mathabo Rakau and then you can also call me because njengoba ngishilo ukuthi I do a lot of you know support and counseling. Inumber yami it's 078-964-3398.
Okay, ithi sibhale nabo ekhaya
078-964-3398.
And are you penning down your story? Usisithile ubuzile. Uthi it's a must ukuthi le ndaba ibhalwe ngoba iyohlala bona generation to generation bazoyithola lencwadi yes
to reference I'm in the process yokuyibhala hey it's been long overdue but sisibahle it's long overdue but by the grace of God ngizoyiqeda incwadi I am in the process
siphetha ama author maningi okuthi bangakusiza ukuthi uyiqede lencwadi thank you so much uthe ku Instagram ubani
ngu Aya Rakau
Aya dot or
no
Aya
just
straight.
Aya Rakau
one word
Aya Rakau
okay uNkulunkulu akubusise and uqhubeke nale ministry yokuthi ukwazi abanye baphole through wena
amen siyabonga
angikuphelezele ngomahalia Buchanan uthi heal me Jesus
one vision one voice one message Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.